Chiraba wore rabo be oh sorry. Yeah, amaziga mo maso machozi machozi. Wataku switch saka makala, the night is gonna be alright. Manyakatani kama tani sina ngera kusini kabinji bindaba. Toganya mukoka kukuisa mumbyala, nyampungu mubile gweva mubyo kupala. Cause you and me and everyone, we got the same story. Sekuwa mbebitala, nimela kukadala, ochuse mbela. Tunula kukalinda, kusaba tumalaga genda. Jivugire mchenda, na bosabu mutozi weya kutonda. Be a fighter, be a lighter, thank me lighter. Somo kisa hula be Weka meye chile kubibi be Like chiba chibe Genza kokos hard is the way Nagenda kewa mama Na yeda angacha nyumia Nagenda kewa sister Na yeda angacha nyumia Ese no madala Uli kwechi se kuma mebitala Yemela kukadala Ochuse mbira
It's Josh King on the bed
Dunia mwendo kasikawa Amesha niambia mama Amesha niliwaza dada Sina pengeni pakuenda Nilini nyota itanga Maisha ngoma ya kinada Zikali lini nitakata Sito choka nitagana Ila yote mungu kesha panga Ipo siku nitapata Cause you and me and everyone We got the same story Unana Nagenda kewa mama Na yeda angacha nyumia Nagenda kewa sister Na yeda angacha nyumia Ese no madala Kwechuse kuma mebitala Nimela kukadala Ochuse mbela